mahinda-inĩ mothe rĩrĩa hinyĩrĩrĩkĩire rĩrĩa ngoro ĩinamĩte mwĩhoko wakwa nowe
Yeah.